Kwanza twende takupige picha. Tulivo mzuri nifanye kio uone tulivo metisha. Ai, 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 ukiwa mbali miazikai. Naisika vilo takutongoza kikukosa wendo hai. Oh my, 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 chéri mote manangayo. Ya bolingo, ya bolingo, ya bolingo. Me and you with it forever. Ah, na wendo na niweza. Ah, mikoku maiti wejeneza. Ah,
memo, ay, memo, baby.
Ah, oh na na na. Niko nawe sitamani kwa na mwingine tena. Oh na na na. Hata na wewe unanipenda na mi baby. Oh na na na. Niko na wewe tunapenda. Oh na na na. Kufiche siri na kwangu we uko mwenyewe. Basi jitai hadharani enjoy. Nishabeti moyo na mwili vyote nimeweka kwako wewe. Nipule kanjipai au kupule nifurai. See, you're the one that I choose, baby. Come make a dance, baby, do the groove, baby. Mbashan poteza mi lose, baby. Tamu kaima umbwa mchuse, baby. Tena. Oh na 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 eh. Hata na wewe unanipenda na mi baby. Oh na 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 eh. Niko na wewe tunapenda. Oh na 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 eh.